Aye, I'm gonna do my check.
A thunder with rain.
try.
Let me open up my voice, you know. Shout out around here.
You be.
Yes, 2 or 10. You know how we do it.
For family.
Blessings, yeah, man.
NJ.
Yeah, wamesema wamechoka.
Wamechoka na sisi hawatakangi kuona rasta ndani ya ofisi.
Wamesema wamechoka.
Mapolitician wetu hawatutumikia steni mafisi.
Wamechoka.
Mi pia nimechoka.
Wamechoka.
Hi-fi kwa wamesema hivi. Wamechoka. Si bado tunazidi kuomoka. Maheta wameswitch, wamegeuka matoka. Tuna get rich, wanazidi kusota. Wamezaa wivu, wajichape na shoka. Au vipi jo, hatutishikangi na mavitisho. Tingisha kichwa, kauna fili flow. You that be na shout out, pime bro.
Wanazuba, mina samba, nipate kilomita. Msani kicha. Ina majukumu, hali ni ngumu. Sometime natamani hata kunywa sumu. Nyani haoni lake kundulo kinifanya slave. Unanikumbusha shule. Mina samba wanazoba nipate kilomita. Yes,
wamesema wamechoka. Wamechoka na sisi hawatakangi kuona rasta ndani ya ofisi.
Wamesema wamechoka.
Mapolitician wetu hawatutumikia steni mafisi.
Wamesema wamechoka.
Yeah. Walikuwa wanabonga, yeah. Wakisema ngoma zetu zinabo. Ona sasa zinavuka border. Nilianza kana Hoxie D. Saina Tierra Ondi na ma SUV. Auski nikani ndoto. Saitu kipatana wanadai mafoto. Wameokoka wanabump, yes. The flow. Ni you dot be na shout out. Pime bro.
Wanazuba, mina samba, nipate kilomita. Msani kicha. Ina majukumu, hali ni ngumu. Sometime natamani hata kunywa sumu. Nyani haoni lake kundulo kinifanya slave. Unanikumbusha shule. Mina samba, wanazuba, nipate kilomita. Msani kicha.
Wamesema wamechoka. Wamechoka na sisi hawatakangi kuona rasta ndani ya ofisi.
Wamesema wamechoka.
Mapolitician wetu hawatutumikia steni mafisi.
Wamesema wamechoka.
Mi pia nimechoka.
Wamechoka.
Hi-fi kwa hivi. Wamechoka na vile mu swag. Wamechoka na vile mu sag. Vile mu bounce kwa rodi. Vile ma video zangu zimejaa mashore. Wamechoka na vile mu swag. Wamechoka na vile mu sag. Wameokoka wana bump na blow. Ni you that be na shout out. Pime bro.
Wanazuba, mina samba, nipate kilomita. Msani kicha. Ina majukumu, hali ni ngumu. Sometime natamani hata kunywa sumu. Nyani haoni lake kundulo kinifanya slave. Unanikumbusha shule. Mina samba wanazuba nipate kilomita. Yes, nikicha.
Wamesema wamechoka. Wamechoka na sisi hawatakangi kuona rasta ndani ya ofisi.
Wamesema wamechoka.
Mapolitician wetu hawatutumikia steni mafisi.
Wamesema wamechoka.
Hi-fi kwa hivi.